Mama mia, nampa asilimia, kushoto kulia, penzi amelilia. Unapokamata shikisha geuza mauna, unanipandizia, yani inama inuka zungusha tomata, wameniulizia, katotoka kocho cho cho cho, kumewaka leo moto moto, inuwa juu mikono kono, kumewaka leo moto moto, kila mtu mofaya. Paka chini mo fire kila mtu mo fire paka chini mo fire
Alexis on the beat.
Saidia kiss na watoto, steam kuna joto, wazing tuna sip na mangoko, zishike kasi miti na kokoto, wasupa wana wine, kemba na design, lalisha tunacheza na device, machupa za divine, dos nafanya wakwako na ni mind, yu ni cheki na mchanganya na zirai, katoto kako chocho, chocho, mtam kama rojo, kapenga kama moto, chocho, kadela kako chonjo, kama mama kaika na mbongo mapesa, yonshikia maaisa
ya kila mtu mofa. Paka chini mo fire kila mtu mo fire paka chini mo fire katotoka kocho cho 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 kumewaka leo moto moto inua juu mikono kono kumewaka leo moto moto katotoka kocho cho 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 kumewaka leo moto moto inua juu mikono kono kumewaka leo moto moto kila mtu mo fire paka chini mo fire kila mtu mo fire paka chini mo fire